fela ke kopa o manele dina e monate e buang ka botle ba hao o fitile ka hare ho toro ya ka o ne o ntaketse maobane bosiu o tinne mose o monyane empa ka tsoha ke sa re ke a o atamela ke tjhutjhumela ke fufulelwa pelo e potlakile le meokgo e tsholoha ke kebidi ha jale ka sireledi letsatsing ka re ke tle ho wena ke tlo mametisa pina mpulele mpulele o nyako ke kene ke a o rapela ke kopa o mamele pina e monate e buang ka botle ba hao you. We came to sing you a song, show a little mercy, Mpulele.
Oh no, not again, Mpulele. Oh no, you're driving me crazy, oh no, not again,
we wanna sing you a song,
you're driving me crazy.
Fuck.